Fresh show.
But that I run now.
Yego,
asigara mu marira.
Yego, abasi ni benshi.